Gina. Another one.
Mr. Romandi, Mr. Commando, Napenda watoto laini, wewe kajumaju, bongela gangsta, alafu bongela toes, Napenda nivute, nilewe mpaka nijovadoze,
life is too short, not to enjoy, squeeze ya tafote vijana tutogo, life is too short, not to enjoy, squeeze ya tafote vijana tutogo,
wahala, wahala.
Take money, oh baby. Mwani bibi ya nani? Sexy, sexy rose. Na mofi ya nani? Nimezima madede. If you leave me, I go dee. Nepe kidogo japo kesi. If it's money, I go pay. Vyo vinywele vya singa singa. Nilivyo chongwa kachupa ya mirinda. Tuna nchaki nivyo kaku winda winda. Simama nimeka kudunga dunga. Asi sikuje. Life is too short. Not to enjoy. Life is too short, not to enjoy. Squeeze at the foot of the yana to
Wahala, 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 Wahala.
Uone na vipe peta. Utatoka ndani umete peta. Etwe mjanja mkali wa kusokota. Leo itapikwa mpaka itatokota. Life is too short, just to enjoy. Squeeze ya tafote vijana tutogoi. Life is too short, just to enjoy. Squeeze ya tafote vijana tutogoi.
Wahala, wahala, wahala.